mabinti mawili tanapendeza haswa. Tukiongozana ni kutaka shindu ya takujiamini. Boss ya tashitani anambuyu waske. Bas kila mtena demu waske. Nata mungu na watu waske. Kaleta gugu itakula kwa keleo. Nkona wanawema wanakutwa wa kupiga kelele. Ndo wanao sema sana ila bado unasonga mbele. Kama mwizi ana siku zake, basi hata gundu na mwisho wake. Amini mungu amna zaidi yake, ndo mana kampa kila mtu fungu lake. Wewe penda chapa, usependa towe, do unenifa. Shori wa ukweli, ukweli. You driving me crazy, crazy. Young daddy na mambo mengi. Usone na tamara basi ukaota kibendi. Tatizo kukwacha siwezi. Ukimwaga itauma kishenzi. Nibaki kulia mapenzi. Listen baby, vowaga 20.
Wai 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 wai.
Love it, baby. Holla.
Touchdown! Touchdown.